You're with SBS Radio.
Doorashooyinka federaalka ee waddanka Australia oo haatan fadan ugu soo haya qabsoomina doona sida loo qorsheeyay 18ka bisha May oo iyadu haatan bilow noo ayaa haatan fadan ugu soo haysa taasina ay tahay iyada oo la xadidi doono baarlamaanka soo socda iyo waliba labadiisa aqal nidaamka federaalka ee waddanka Australia sharci ahaan awooda waxa uu u kala qaybiyay dawladda federaalka iyo lixda maamul goboleed waddanku waxa uu hadaba leeyahay laba gole amaba laba aqal oo baarlamaan iyagoo la kala dhaho aqalka sare oo markaasna golaha sanadka loo yaqaano iyo sidoo kale aqalka hoose ama golaha shacabka House of Representatives-na loo yaqaano qaabka hadaba shuruucda waddanka Australia lagu maamulo oona loo meeleeyo waa in hadaba sharci kasta la soo mariyo labada aqal ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare iyadoo ugu dambeyntana uu saxiixo Governor General-ka waddanka Australia dawladda federaalka ayaa iyadu kaalin udub dhaxaada mar walbaba siyaasada ka ciyaarta iyadoo siyaasada guudna ay kala leeyihiin amaba ay kala qaybsadeen lixdaas maamul goboleed iyo dawladda federaalka jaamacadda Sydney professorka wax ka dhiga oo la yiraahdo Ronnie Smith ayaa isagu arinta ka hadlaya waxa uu sheegay in dawladda federaalku kaalin udub dhaxaada ay ka ciyaarto siyaasada waddanka Australia wuxuuna yiri
primarily because it collects most of the money that governments get to spend in Australia. It spends a lot of that money on its own programs.
But it can also say to the territory that you waxa ay badanaa lacagtaasi ku bixisaa mashaariicdeeda waxa kale oo suuragala in ay dawladaha gobolada ay ku tiraahdo waxa aan idinka siinayaa qayb ka mid ah lacagtaasi balse waa in aad ku bixisaan meelo xadidan tusaale ahaan waa in aad ku bixisaan jidadka ama waa in aad ku bixisaan waxbarashada ama waa in aad ku bixisaan isbitaalada sida daraadeed dawladda dhexe waxa ay ka dhigan tahay heerka ugu muhiimsan dhanka dawladda marka laga eego siyaasada Australia golaha sanadku ama aqalka sare ee Australia waxa uu ka kooban yahay 76 xubnood 12 xubnood oo ka kala socda lixda gobol ama lixda maamul goboleed ee waddanka iyo labada maamul ee territories-ka loo yaqaano oo iyaguna mid laba xubnood oo ka imanayo kaalinta ugu muhiimsan ee golaha daba sanadku uu ka ciyaaro siyaasada Australia waa in uu dib u eegis ku sameeyo shuruucda ay xukuumadda markaas jirto ay soo saarto professor smith oo isagu arintaasii markala ka hadlayna waxa uu yiri
the senate often sends those proposed laws to a smaller group of senators a committee to examine them in more detail and ultimately decides whether or not it likes
golaha sanadku caada ahaan hindisa sharciyeedka loo soo gudbiyo waxa uu u bixiyaa koox senator ah oo gudi lagu magacaabo si ay hubsi badan ugu sameeyaan si tafaasiil leh ugu dambeyntana ay go'aansadaan in ay ama aysan jecelaysan hindisa sharciyeedkaasi waxaa dhici karta in ay ku taliyaan dib u qaabayn taas oo bedelaysa hindisa sharciyeedkaas ama waxaa dhici karta in ay dhahaan sharcigan gabi ahaanba nama cajabinin ee nala dhaafa kana soo fikira in sidan qaab ka bedelan aad wax u soo samaysaan xubnaha senatorada Australia waxa ay shaqeeyaan muddo 6 sano ah iyada oo 3 sanaba la doorto kala badh xubnahaasi sanadka waqtiga ay doorashooyinka guud waddanka ka dhacayaan sida tan haatan foodan ugu soo hayso oo kale golaha labaad oo ah aqalka shacabka ama aqalka hoose ama House of Representatives ayaa isagu ka kooban 100 xubnood iyada oo laga soo doorto sidoo kale ta goobahaasi nambarkaas oo kale leh oo 100 goob ah xubin kastana goob laga soo doorto keligii iyadoo qiyaas ahaan dhanka tirada dadka degan goobahaasi laga soo kala doorto xubnahaasi ay isku beegan yihiin ama ay isu dhow yihiin dhanka tirada laakiinse ay dhici karto baaxadda in ay kala weynaan karaan sida goobaha magaalooyinka oo dadku ku badan yihiin iyo goobaha miyiga ah oo dadka deegaankoodu ku yaryahay dhanka doorashooyinka kadib cidda xukuumadda dhisaysa waa cidda doorashooyinka waddanka ku guuleysata heshana ugu yaraan 76 kursi oo aqalka shacabka ama aqalka hoose ka socota Xukuumadda haatan waddanka hadaba ka talisa oo ah isbahaysiga uu Ra'iisul Wasaare Scott Morrison uu haatan hoggaaminayo kana kooban xisbiga liberaalka iyo xisbiga nationalka ayaa iyagu haysta aqlabiyadda 76 kursi ee golaha shacabka iyaga oo markaana Labour kuna ah kuwi ay haystaan 69 kursi Dhinacyada siyaasadda oo doorasa ayaa waxa ay haatan tilmaamayaan in kuraasta loolanka adagi ka jiro sida caadada ah oo loo yaqaano marginal seatska in ay haatan suuragal ka dhigi karaan in doorashooyinka fooda nagu soo haya in isbeddel ka yimaado ama in dawladda haatan waddanka ka talisa la beddelo oo markaana Labour-ku uu isagu ku guuleysto doorashooyinkan. Kuraasta marginal seatska loo yaqaano waa kuraasta aqalka hoose ama golaha shacabka ee labada xisbi ee ugu tunka weyn waddanka Australia waa xisbiga liberaalka iyo xisbiga Labour-ka ay labaduba matalaad aad isugu dhow ku haystaan taas oo keeni karta in ayna cidna si gaara kuraastaasi ama kursigaasi ugu xisaabtamin iyada oo ay ka dhacdo mar walbaba in marna xisbi uu ku guuleysto marka kalena xisbi kale uu ku guuleysto taas oo ka dhigan in mar walba loolan xoogan uu ka yimaado ama laga filayo doorashooyinka waxaa kale oo mararka qaar dhaca in labada xisbi ee Labour-ka iyo liberaalka haday kali kali yihiin iyo haday wataan isbahaysiba in ay si isla'eg ay ugu guuleystaan kuraasta iyagoo helaya 76 iyo 76 xubnood oo aqalka shacabka amaba aqalka hoose ah kuraastiisa arrinkaasi ayaa lagu magacaabaa hang parliament oo ah baarlamaan marka isagu aan dhan u dhicin oo la egyahay amaba si siman ay u heleen kuraastiisa oo aqalka shacabka ama aqalka hoose taasi waxa ay hadaba keenaysa in xubnaha soo haray ee xisbiyada kale amaba xubnaha madaxa banaan ee xorta ah in ay waanwaan xisbiyadaasi la kala galaan taas oo xisbigii helaa matalaada xubnahaasi soo haray qaybta ugu badan oo isagu markaasi dhisayo xukuumadda arrintaas ayaa waddanka Australia waxay ka dhacday 2010 doorashooyinkii ahaa iyada oo labada xisbi ay kala heleen 76 xubnood iyo 76 xubnood waa kuraasta aqalka hoose ama aqalka shacabka taasina waxa ay keentay in Labour-ku ay ku guuleystaan in ay helaan taageerada 3 xubnood oo madax banaan iyo xubin kale oo ka socday xisbiga Green-ka sidaana ay xukuumadaasi ku soo dhiseen wax ka badan 15.6 milyan oo Australiana ayaa waxaa la filayaa in ay codadkooda ay ridaan kana qayb qaataan maalinka doorashooyinka ee nagu soo aadan 18 bisha May iyada oo markaasna ay dooran doonaan amaba dadkaasi ay u codoon doonaan baarlamaanka halkaasina laga ogaan doono ayna ka soo bixi doonto dawladda 3 sano ee soo socota waddanka hoggaamin doonta
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.